As long as shines the dawn, it must be in our star. As years old sin, my hopeless dead and as I come.
Amen.
Walk forward, soldiers. God is with us. Faith is the victory which overcometh the world. The faith is the victory. Faith is the victory. Glorious victory which overcometh the world.
Der Fürst Immanuel sind mit, sein Wort ist uns verheert. Den Weg, den jetzt dein Fuß betritt, so Geist der heiligen Herr. Das Wort vom Kreuz, die Sonnenblut, durchbrochen.
Put on the whole armor of God. Faith is the victory. Faith is the victory which has overcome the world.
Cordialement, je vous salue tous, de loin et de près, dans le précieux nom et saint nom de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures,
ubuntu twagire kuba dushobora kwizera uko ibyanditswe bivuga kandi uko kwizera gushingiye ku byanditswe niyo ntsinzi yacu inesha isi ntabwo ari ukwizera kubonetse kose ahubwo ni ukwizera umwami wacu Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wa wundi watanze ubugingo bwe ku musaraba i Golgota amena amaraso ye araducungura.
Aussi tous ceux qui traduisent
nibyo n'abasobanuzi bose turabifuriza imigisha myinshi ituruka ku Mana, by'umwihariko
Andreas Miskis,
mwene data ukundwa Andreas Miskis, ndetse n'abandi bose bari hano bari gusobanura,
et tout le groupe pardon qui est ici à la régie et qui fait en sorte que le monde entier peut entendre. Nous sommes
shoboze bakora ko bishoboka ko abari ku isi yose babasha kumva bagakurikira ibyo dushobora gusubiza amasi inyuma. Iyi myaka yose ishize
55 ans,
imyaka igera kuri 55 irashize uhereye ubwo tugira ibiterane bya buri kwezi, ibiterane ngaruka kwezi byo by'umwihariko imyaka 40 ishize, twese tuzi ukuntu umwanzi yakoze uko ashoboye kose ngo asenye kugira ngo abantu bashidikanye ubukozi Imana yatanze. Ariko nubwo ari uko byemeze, ubutumwa bwakomeje kubwirizwa abantu bose babasha gufata umwanzuro bakihitiramo, babe abizera ubutumwa bwohejwe n'Imana cyangwa se abatabwizera. Umunsi tureba mu byanditswe byera, umunsi wihariye
uwo
twibuka aho ukuzuka k'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi umuzuko we ni cyo gihamya cyemeza ukuzuka kwacu. Kuzamurwa kwe ni gihamya gihamiriza yuko natwe igihe kizamurwa natwe tuzajyanwa mu ijuru kugira ngo tubane n'Umwami iteka ryose. Ntitukigere twibagirwa na rimwe ni ugucungurwa kwakozwe rimwe rizima kugira iteka ryose. Uko niko y'ibintu byanditse muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, ibintu biguma bityo. Icyo Imana yagambiriye kwari ugutoranya mbere, ibyo ni ukugira isezerano twabivuze kenshi hano ku bijyanye na Aburahamu. Hashyizweho isezerano rivuga yuko abagore bose bazajya babyara bababaye bafite ibise. Uko ni nako haje isezerano ryo keba abana ku munsi wa munani. Uko niko byemeze mu ngobyi n'Edeni habayemo imbuto ebyiri umugore yatwise zitandukanye. Ni cyo gikorwa cyabaye aho ngaho mu ngobyi y'Edeni. Ntabwo turi bw'ingemurebure bw'ibyo ngibyo, ariko ni ukugira ngo tuvuge yuko ijambo ryera ry'igiciro kinini mu gihe cyacu ryarahishuwe ku buryo butigeze bubaho mbere. Ibyo turashaka kubishimira Umwami. Dushobora kuvuga n'umutima wacu wose tuti Mwami, turagushimiye kubw'isezerano rishya wagiranye natwe. Turagushimira amaraso yawe yera ayo wamennye kubwacu, turagushimira amasezerano yose waduhaye, kandi tuti ushimwe kubw'ubugingo buhoraho.
Tuvuge
ko amasezerano yose ari ye, ari amina muri Yesu Kristo umwami wacu. Nuko no kubijyanye n'isezerano rya kera, urugero muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31, ibyo byavuzwe bitaraba ngo kuko nyuma y'iyo minsi nzagirana namwe isezerano, ibyo Imana yarabikoze. Ndetse no muri Mayo 26 tubonamo aya magambo azwi, ndetse mwese muzi ngo aya ni amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishya.
Est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés, répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Tout ça a été écrit à l'avance.
Avant que vous avez un chien, vous avez dit que vous avez
particulièrement salué tous nos frères.
J'avoue que vous avez dit que Mrs. Anorisha, Dashaka, Kuramutsa Benedata, Vosse, Navashivandi, Vosse. Bafunzwe n'Imana kubw'ijambo ryayo n'umwuka wayo. Kandi nk'uko mbivuga kenshi,
si cela ne réussit pas à un serviteur de Dieu par la prédication
d'apporter w'Imana abaye adashoboye binyure mu ijambo ry'Imana guhuza abantu n'Imana, niba abantu bahujwe n'intumwa n'uwazanye ubutumwa, ntabwo ibyo biba bihagije. Dufite inshingano zo gutegurira umwami inzira, dufite inshingano zo kunga ubwoko bw'Imana binyure mu kibwiriza tukabwunga n'Imana. Kandi ku bijyanye n'ibyo, ibyo bijyana na Yesaya 53 umurongo wa mbere, ngo mbese ninde wizeye ibyo twabwirije kandi ukuboko kw'Uwiteka kwahishuriwe nde? Niwe wa wundi wizera ikibwiriza ijambo ry'Imana muri iki gihe, uwo nguwo niwe uzahishurirwa ukuboko kw'Uwiteka, kuko ukuboko kw'iburyo kw'Uwiteka gushyizwe hejuru kuri gufashe kurinze intsinzi. Kandi nk'uko korari yaririmbye ku bijyanye no kwizera, ukwizera intsinzi itsinda inesha isi. Twize uwanesheje i Golgota, uwanesheje urupfu n'ikuzimu n'umwanzi, niwe wazutse ku munsi wa gatatu. Twese tuzi
des évangiles,
ibyanditswe mu butumwa bwiza,
le premier jour de la
ibyabaye ku munsi wa mbere w'icyumweru umwami wacu yabambwe kuwa gatanu, nuko ku cyumweru mu gitondo arazuka. Aho naho bikwiriye ko tuvuga yuko ntabwo handitse ngo nyuma y'iminsi itatu, ahubwo handitse ngo ku munsi wa gatatu. Aho ngaho naho birasaba ko tuvuga ibintu neza neza uko biri, tugasoma tugasobanukirwa neza ibyo ibyanditswe bivuga. Ntabwo ari nyuma y'iminsi itatu, ahubwo ni ku munsi wa gatatu. Tukizera ubutumwa duhabwa ku byabaye ibyasohoye. Tuzi yuko mu matorero yose ndetse n'amadini ya Gikristo, ijambo ryanditse muri Yohana 20 ku bijyanye no kuzuka k'Umwami Yesu Kristo bari burisome. Nuko turagaruka kuri iki kibazo muri abo bantu bose, n'amamiliyoni n'amamiliyoni, uyu munsi ari busomerwe ibyabaye kuri icyo cyumweru cy'uwo munsi, umunsi wa mbere w'icyumweru, nk'uko tubibwirwa n'ibyanditswe. Munyemerere mbivugire hano mu guca bugufi kose, ntabwo Imana yaduhaye idini rya Gikristo, ahubwo yatugiriye ubuntu muri Yesu Kristo, atubarira ibyacu kubw'ubuntu, itwunga, iduhuza nayo. Ntabwo ari ukwibuka gusa ibyabaye icyo gihe, ahubwo ni ukugira ngo uyu munsi tugira umwimenyerezo bwite w'agakiza kabaye muri Kristo, kugira ngo uyu munsi kwicuza no kwihana ibyaha twagize, ubuzima twagize tutari kumwe na Kristo, tukabyicuza, tugasaba imbabazi ze, nuko uyu munsi iyo myimenyerezo y'agakiza yose tukayigira mu Mana kubw'ubuntu bwayo. Nuko rero kugera muri Yohani igice cya 20 ku murongo wa 21 turahasoma.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe, uko Data yantumye niko nanjye mbatumye.
Ça, c'est une parole puissante.
Iri ni ijambo rifite imbaraga. Igihe yazukaga, umwami wacu yabonywe na benshi. Ibyo tubifite mu byanditswe mu butumwa bwiza. Ariko abigishwa bari bateraniye hamwe, aba agaragara muri bo,
prononcer cette parole puissante,
avuga amagambo y'imbaraga ati, amahoro abe muri mwe. Nuko
ce commandement,
aba iri tegeko rituruka ku Mana ati, nk'uko uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Birahebuje kubona ukuntu umwami wacu ubwe yatanze itegeko ku munsi wo kuzuka kwe. Ubwo yazukaga yahaye intumwa ze iri tegeko ati, arabwira ati, uko Data yantumye uko niko nanjye mbatumye. Twese tuzi yuko
dans tout l'Ancien Testament,
mi isezerano rya kera ryose, umwami yagiye atanga imihamagaro, agatanga amabwiriza n'amategeko. Bibe tugiye kuri Musa, kuri Eliya n'abahanuzi bose, bari bafite itegeko bahawe n'Imana n'umwami. Nuko ndetse no mu isezerano rishya, naho umunsi we wo kuzuka, umwami yatanze iri tegeko ariha intumwa ze ngo, uko Data yantumye
moi aussi
nanje
ndabatumye, moi aussi nanje. Bien, mes frères et sœurs, je suis reconnaissant au Seigneur de ce que maintenant
chimira umwami,
nous sommes arrivés dans
yuko ubu
dans un temps
tubayeho tugeze
mu gihe cyo sonder dukwiriye
nk'itegeko kugenzura ibyanditswe kugira ngo tumenye ngo ninde mu myaka 2000 ishize, ninde Imana yatumye, uwo ninde Imana yatumye muri iki gihe tubayemo. S'abantu bamaze igihe cyabo mu mashuri ya teolojiya bagahugurwa nk'abavugabutumwa, ahubwo se nihe, ninde umwami wacu muri iki gihe cyacu Imana yabwiye umuhamagaro wumvikana? Ndetse ibyo ngibyo biragaragara, bakundwa bene bashiki banjye, mbese mu buryo bw'umwuka turi mu isi yacu bwite y'inzozi yo gutekereza gusa ibyacu, cyangwa se dusobanukiwe neza umugambi w'Imana mu gihe cyacu, by'umwihariko isezerano?
Le dernier temps, à la fin du temps de la grâce,
avant le retour de notre Seigneur, il faut que dans chaque k'umwami wacu nari bikwiriye ko muri buri giterane byongera kuvugwa bisubirwamo yuko by'ukuri koko nk'uko ibyanditswe bivuga tugeze ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, nk'uko byari bimeze mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Amasezerano yose yavugaga ukuza kwe yarasohoye, uko niko n'ubu amasezerano yose avuga ukugaruka kwe ari gusohora, kuko ubu tugeze mu gihe cyo ibyo bizasohoreramo, by'umwihariko by'umweru bitandatu bishize. Iyo dutekereje ku byo umwami wacu muri Matayo 24, muri Mariko 13, ndetse muri Luka 21, ibyo byose by'umwami wacu yahanuye bibe ku bijyanye n'amahoro ya Isirayeli, yuko bazasubira mu gihugu cyabase, bazasubira mu gihugu cy'isezerano. Nuko umwami ku bijyanye n'ibyo yaravuze, ab'icyo gihe ntibazashira kugera ubwo byose bizaba bisohoye. Isi n'ijuru byose bizashira, bizakurwa, ariko ijambo ryanjye ntirizashira na hato, niko umwami wacu yavuze. Mbega ubuntu kuba twaragiriwe ubuntu ndetse bwo kumenya atari ibyazanywe n'ivirusi ku isi yose, ntabwo ushobora kubitekereza. Ku isi habaye ubwihebe bukabije, nta kintu kizongera kubaho nk'uko cyari gisanzwe kubaho, nta kintu kiri mu muhanda cyangwa mu maduka cyangwa mu mihanda, nta kintu kizongera kuguma nk'uko cyahoze. Tuvuze yuko ibi biri kuba ari intangiriro yo kuramukwa kuzaza ku isi, nk'uko Imana ya hanuye kutarabaho kugeza igihe hazaba ubwihebe busa, nta kintu ibiri kuba ku isi ntabwo byitaye ku gihugu cyangwa ku bwoko cyangwa ku ruhu uko rusa. Ku isi hose hazaba ibyago, ariko umwami wacu abishimirwe ko yavuze ngo ibyo ngibyo nibitangira kubaho muzure imitwe yanyu murarame, kuko muzaba mumenye yuko ugucungurwa kwanyu kwenda gusohora. Tubivuge nanone ku munsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, uwo mugoroba w'uwo munsi umwami wacu yari kumwe n'abigishwa be n'intumwa ze, abaha iri tegeko ati uko data yantumye nanjye ndabatumye n'umurimo wo kubatuma bituruka ku Mana umwami yavuze ku bwacu ndetse n'ibyo yasezeranyije hano bitaraba ku bw'iki gihe twongere tubivuge tubisubiremo byose biranditse byose ibyari bikwiriye gusohora mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo ku isi ibyari bikwiriye kubaho byose mbere yuko umwami Yesu Kristo agaruka ku isi ndetse n'ibizaba nyuma kugeza ku byago birindwi
ni après l'enlèvement décrit dans l'Apocalypse après l'enlèvement de l'église tout a été prédit dans les saintes écritures
n'imanza n'urubanza cyangwa se amateka izacirwa
uko ari
n'ibizaba byose kugera no ku ngoma y'imyaka igihumbi umwami azima hano ku isi tuzimana nawe kugeza ndetse ku masezerano n'uku kuri kw'Imana kuzasohora kuri mu byahishiwe 21 ku murongo wa mbere ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya bakundwa na bashiki banjye by'ukuri koko tubayeho mu gace kihariye k'ibihe ngo mbona ijuru rishya n'isi rishya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize ubuntu bw'Imana twagiriwe yo kuba dushobora kubona mu byanditswe ibyo Imana yasezeranyije tukabona ibyo Imana kubw'ubuntu bwayo yaduhaye muri Yesu Kristo muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 72 haranditse
Luka igice cya mbere umurongo 72 c'est ainsi pour qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvienne de sa
kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera Imana ibuka isezerano ryayo yagiranye na basogokuru ni muri Luka igice cya mbere umurongo wa 72 isezerano ryo
ryo
gushyingiranwa ku bana babiri barahura bakagirana isezerano bagasezerana kudahemukirana bombi Imana yaduhaye isezerano ariko wowe ukwiriye kuvuga ye kuri iryo sezerano nk'uko hano mu isi umukwe asaba umugeni we aramusaba mu buryo butaziguye atabica ku ruhande ati witeguye kubana nanjye kugirana nanjye isezerano ryo gukingirana akwiriye gutanga yego ye uko niko noneho bagomba noneho guhabwa umugisha bagasezerana uko niko umukwe wo mu ijuru asaba umugeni wo ku isi ati witeguye kugirana nanjye iri sezerano no kubana nanjye witeguriye kubana kubaho ubugingo bwawe bwose kubwanjye nuko natwe tukamuha igisubizo tuti nibyo mwami uko niko noneho mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere haranditse ngo muri Yohana igice cya mbere ngo mwemeye bose yabahaye ububasha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ndetse no ku bijyanye n'isezerano nanone iryo yagize iri jambo ngo umukwe n'umugeni uko niko dufite muri Matayo makumyabiri na gatanu mu buryo bwusobanutse rwose niko handitse ngo ubwami bw'Imana busa n'abari icumi basanganiye umukwe wawo. Munyemerere bivuge mu guca bugufi, umwami ntabwo azazanwa no gushaka maraya w'umunyedini ngo amujyane mu bwiza. Azaza gushaka umwari utunganye, umugeni utariyandurishije isobanuro bwite, utariyandurishije ukugoreka ibyanditswe byera, ahubwo utunganye, wagumye atunganye, ari umwari, ari isugi, wavutse ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya abishijwe umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana. Dusoma ngo nuko abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ku bwanjye iki cyanditswe gifite umumaro cyangwa isobanuro ikomeye cyane, kuko ibi byanditswe neza neza mu gice gikurikira icya 24 icyanditswemo ngo mbese ninde umugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kugira ngo abagerere igerero ry'ibyo kurya mu gihe cyaryo. Uyu munsi igikenewe ikigambiriwe ni ukumenya no kubwiriza ijambo ryagenewe iki gihe. Ntabwo turi kubaho mu kahise, ahubwo nta nubwo turi kubaho mu myaka ya 33 kugera muri 65. Ibyo ako kara kari igihe ko umwami wacu yahaye mwene data ukundwa Branham umwaka wa
33,
uyu inshingano y'imbaraga yatanzwe mu gicu ndengakamere ku buryo abari bateraniye ku nkombe y'uruzi rwa Ohio ubwo uwo muntu w'Imana yaramaze gukora ibiterane by'ivugabutumwa bye bya mbere, nibwo benshi babatirizwaga mu mugezi wa Ohio bumva iri jwi ngo rarama reba hejuru ubura umutwe. Nanone yongera abibwirwa ngo ubura umutwe, nuko umucyo ndengakamere uramanuka urebwa. Mwusobanukirwe yuko ntashobora guhisha ibyo Imana yakoze mu buryo ndengakamere ikabikorera ku isi. Nahawe iri tegeko n'Imana ryo kumenyesha ab'iki gihe ibyo Imana yagambiriye ku bw'iki gihe. Uko niko tubashishwa kumenya ibyo yakoze muri iki gihe, nk'uko icyo gihe Yohana Umubatiza yatumwe kubanziriza Imana kubineguza y'Imana yashobora gutanga ubuhamya akavuga ati uwantumye yarambwiye ati uwo uzabona umwuka mumanukaho uwo niwe ubatirisha umwuka n'umuriro. Ubwo nibwo uwo muntu w'Imana Yohana Umubatiza yashobora guhamiriza yuko yabonye n'amaso ye bwite akabona ibyo yabwiwe mbere bitaraba. Benshi banjye bakundwa mu myizere, ibyo umuntu yibonesheje yibonesheje amaso ye, ibyo yiyumviye atari byo ahima mu bitekerezo, ahubwo yari umwitozo bwite umuntu yakoze yabayemo ibyo biguma mu buzima bwawe mu mibereho yawe kugeza iteka ryose. Uko niko umwami wacu ku munsi we wa mbere wo kuzuka, uko niko yatanze iri tegeko akariha intumwa ze, uko niko bikimeze no kugera ku mperuka y'ibihe. Imana izi uwo yatoranyije n'inshingano yamutoranyirije. Yagize Musa n'intumwa yatoranyije yatumye, kandi babwirije ibyari bikwiriye kubaho. Reka tujye duhora tubisubiramo. Mbese bitumariye iki kumenya ibyo Imana mu myaka ibihumbi bibiri ishize yakoze, niba tudashobora guhamiriza ibyo Imana yakoze muri iki gihe cyacu, ndetse n'ibyo akiri gukora muri iyi minsi yacu? Nk'uko twabisomye yuko umwami
dans l'Ancien Testament,
yakoze iri sezerano mu isezerano
y'indagano
mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Uyu munsi nitwaje ishusho y'isanduku y'isezerano. Murebe iburyo n'ibumoso hariho umukerubi. Murebe isanduku y'isezerano, ijambo ry'Imana ryasezeranijwe ryashyirwaga muri iyi sanduku y'isezerano. Kandi rimwe mu mwaka umutambyi mukuru yajyanaga amaraso y'isezerano akinjira ahera cyane, amaraso yazanaga akashyira ku mufundikizo w'isanduku y'isezerano, kugira ngo amategeko n'urubanza y'amategeko akurweho ku bw'ayo maraso. Uko ni nako bimeze ku mwami wacu, we nk'umutambyi mukuru yinjiranye amaraso ye bwite, yinjira aheraho mu ijuru, nuko azana amaraso ye, amaraso y'isezerano rishya ashyirwa ku isanduku y'isezerano nk'uko byanditswe, ndetse n'amagingo aya amaraso aracyari ku isanduku y'isezerano. Uyu munsi dushobora kuza ku mwami, uyu munsi haracyariho imbabazi ku bw'amaraso ye, by'umwihariko icyo tuvuga ni uko umwami wacu, umucunguzi wacu, umukiza wacu yagombye kunyura inzira igoye, Getsemani, Golgota. Uko niko tumenya icyo ibyo ngibyo byari bisobanuye ku mwami wacu, agaciro byari bifitiye umwami, kugucungura, kugukiza, wowe nanjye kumpereza ubugingo buhoraho, wowe nanjye akagirana natwe iri sezerano rishya. Bakundwa neza Data n'abashyira yanjye, turi ubwoko bw'isezerano rishya. Ariko
un cantique qu'il a exprimé
ndirimbo ibivuga ya Paul Gayat ngo
blessé
oh wa mutwe wa komeretse uva amaraso z'isoni,
couronné d'une couronne d'épines
wa mitwe ikamba ry'amahwa izura macanjwe,
plein de déshonneur mais
wuzuye gusuzugurwa, wari wuzuye icyubahiro, ubwiza, ariko noneho uza gutukwa, utukwa ku bwanjye. Iyo ni indirimbo umwami yaradukunze Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Ibyo ni ibyangombwa cyane kubimenya. Umwana ntabwo yabyariwe mu iteka, ibyo ni ibyangombwa, ahubwo hashize imyaka 2000 gusa avutse, kandi yavukiye i Betelehemu, nuko arohererezwa atumwa
ava
i Betelehemu. Ntabwo twizere ibyo abantu bavuga, bavuga ngo data uhoraho iteka ryose, ngo mwana nawe uhoraho iteka ryose, n'umwuka wera ngo nawo ugahoraho iteka ryose, ngo nuko data abasha ashobora byose, n'umwana ashobora byose, n'umwuka wera nawe ashobora byose. Ibyo bintu byose dukwiriye kubyibagirwa, ahubwo twizera Imana imwe rukumbi nzima ihoraho iteka ryose, yo kubw'agakiza kacu, yo nka data mu ijuru mu mwana wayo uwo yabyaye hano ku isi, nuko ikaba no mu itorero yacunguye kubw'umwuka wera icyishura. Imana nka data ijuru yacu twese, umwana hamwe natwe, nuko akaba muri twe kubw'umwuka wera. Ni uguhishurirwa gutatu kw'imbaraga kw'Imana kugira ngo isohoze umugambi w'agakiza uwo yagambiriye ubwayo uhereye mu iteka ryose, nuko kubw'ibyo ibashe kutwinjiza, idushyire, ibashe kuduhereza kuba agace k'uwo mugambi w'agakiza. Uko niko tugirwa abahungu n'abakobwa mu iteka ryo, abahungu n'abakobwa bibayo. Uko niko uguhishurirwa kwayo mu mwana wayo, mu mfura, muri bene se benshi. Nuko natwe twagiriwe ubuntu bwo guhabwa uko gucungurwa no kubabarirwa ibyaha byacu no kugira gihamya cyabyo cyo kuba abana b'Imana. Turi abahawe ubuntu nk'abana, nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Reka nanone tubivuge,
c'est une rédemption valable éternellement.
Nous gucungurwa gufite agaciro iteka ryose. Ntabwo Imana ibasha gusesa ibyo yakoze, ibyo yagambiriye, ibyo yagambiriye ikanabikora. Imana iguma ikiranuka. Nubwo twe dukiranirwa, hari ubwo dukiranirwa, ariko Imana iguma ikiranuka. Nuko bene n'abacu banjye, natwe turanyura mu bigeragezo bitandukanye, ariko ibyo Imana yashyize muri twe, ibya bindi yakoze muri twe, ibyo bigumaho iteka ryose.
Je me suis écrit tout un nombre d'écritures.
Niyandikiye hano imirongo y'ibyanditswe byinshi. Nuko hanyuma uyu murongo w'igiciro cyinshi uvuga ku isezerano iryo Imana yagiranye natwe. Natekerezaga ku Baroma igice cy'icyenda ku murongo wa kane, n'indi mirongo y'ibyanditswe muri Yeremiya. Nanone mu isezerano rishya iyo mirongo ihebuje yose y'igiciro cyinshi, iyo tubona kugera mu Baheburayo igice cy'umunani, umurongo w'umunani n'uwa cumi by'umwihariko. Hano mu Baheburayo igice cy'umunani, umurongo w'umunani,
voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël.
Dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda.
Non comme l'alliance
ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza. Abaheburayo igice cy'umunani umurongo w'icyenda niho turi gusoma. Ku munsi nabafataga ukuboko nkaba kura mu gihugu cya Egiputa, kuko
pour les faire sortir personnellement d'Égypte.
Kugira ngo ubwange nafashe koko kugira ngo ubwange bakure mu gihe cya Egypte. Iryo jambo ngo ubwange rigomba kuvugwa. Ngumwami ubwe uko yaje kugira ngo asohoze ibyamuvugagaho kugera ku muzuko ku musaraba. Yashobora kuvuga ati musenye uru rusengero nzongera ngubake mu minsi itatu. Yashoboraga kuvuga no kubwiriza mu migani. Twasobanukiwe yuko twagiriwe ubuntu bwo kwemera ibyabaye byakozwe ku bwacu. Bene n'abashiki banjye bakundwa, reka nanone tubivuge.
Nous vivons dans la dans le dernier temps avant le retour de Christ.
Tubayeho mu gihe cya nyuma kibanziriza kuza kwa Kristo. Nuko rero mu kibwiriza byose bigomba kuvugwamo
de l'évangile, de l'enseignement,
igice kivuga ubutumwa ki cyo kwigisha n'icy'ubuhanuzi. Tugomba kugira ubuyobozi bw'ijambo ry'Imana tugomba guhabwa umuyoboro bw'ijambo ry'Imana. Amahanga ari mu bwihebe, ariko tugomba gusoma mu byanditswe tukamenya ibiri kuba, uguterana kusubira mu gihugu cyabo cya Isirayeli. Ibyo twanditse mu baruwa zenguruka kenshi, mbese ni amasezerano angahe amaze gusohora n'ayandi ari gusohora.
Kandi
iyo havugwa ukugaruka k'umwami wacu, umucunguzi wacu, mu buryo bwihariye, itangiriro agitangira yaravuze ati mwitonde mudashukwa mutayobwa. Ibyo yabivuze ku bijyanye no kugaruka k'umwami ndetse n'ibimenyetso byose bigaragaza iherezo ry'ibihe. Yaravuze ati mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza izina ryanjye, abahanuzi b'ibinyoma, hari n'abazita bazigaragaza nk'abasigwa ba Kristo, bavuge ngo Kristo ari hano, Kristo ari hariya. Ntimuka bizere, mukabyemere, mukabakurikire. Nuko umwami wacu aravuga ngo kugaruka k'umwana w'umuntu kuzamera nk'umurabyo uko urabiriza iburasirazuba ukagaragara iburengerazuba, uko niko kugaruka k'umwami kuzamera. Nta muntu uzavuga ngo yaje hano yari hariya mu kanya nk'ako guhumbya ijisho. Ubwo umwami azagaruka, ubwo hazasohora ibyanditswe mu Bitesalonika ba mbere mu gice cyaho cya kane. Azaza aherekejwe n'ijwi ry'imanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye. Umwami wacu azamanuka ubwe. Noneho icya mbere abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, bazazuka. Nuko natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa tujyananwe nawo tumusanganire mu bicu. Mbega ukuntu ari byangombwa gusoma ibyanditswe ukizera rwose uko biri, uko byanditswe. Uko niko kubw'ubuntu bw'Imana bizasohora bizasohorera
connaissent le ministère de frère Branham. Il faut qu'il soit dit.
Kuri ko bizasohora kubi kubaza ubukozi bwa mwenda Branham bose birakwiriye ko nanone ko tubivuga hari insobanuro zinyuranye zikorwa ku byo mwenda Branham yavuze ariko usoma nizera yuko nta muntu numwe ku isi
écoutez toutes les 1200
les 1200 nibibe inshuro imwe gusa ahubwe bigire
traduit
noneho akanabisobanura niba ku isi hariho umuntu waba warukwiriye kubaza ibyo Branham yavugaga cyangwa ibyo ashaka kuvuga ibyo yabwirije
je peux sûrement
nta kabuza
me prononcer
na
me prononcer
nabi hamiriza nkavuga ngo
diwe
ndashimira imana yuko ukozi buri gukora muri iki gihe
avec le ministère Branham
ubumwe buhuje rwose n'ubukozi bwa Branham nkuko mu gihe cya Musa
conduit le peuple
Musa ayoboye ubwoko bwa Isirayeli gusohoka muri Egiputa ndetse no ku musozi Nebo arawuzamuka arataha ajyanwa ku mwami kuko imva ye itabonetse itagaragaye ku isi ariko nuko nyuma yaho
dans Matthieu 17
twabisomye muri Matayo 17 kwabonye muri Matayo 17 Eliya na Musa bagaragaye ku musozi wo guhindurirwaho ariko icyo nshaka kuvuga mu
Malachi chapitre
mu bumwe mu buke muri Malaki gice cya kane gatanu gatandatu isezerano rya mbere
concernant la première venue
muri birezwe n'igice cya gatatu ku bijyanye no kugaruka kwa Kristo isezerano rya mbere ndoherereza
je vous envoie le prophète
ineguza imbere yanjye aho ni muri Malaki gatatu noneho muri Malaki kane
avant que le jour
umurongo wa gatanu cyangwa gatatu makumyabiri na gatatu dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko umunsi ukomeye ubwoba w'iteka ugaruka Pawulo yarabyanditse ku munsi yanditse umunsi w'iteka Petero yarawanditse ndetse dushobora no kureba ibyo yavuze mu gice cya kabiri byakozwe n'umwa umurongo wa makumyabiri ibyo yavuze kuri uwo munsi bikwiriye gusoma muri Bibiliya ndetse na Petero wa kabiri igice cya gatatu n'ubu turacyari ku munsi w'agakiza mu minsi y'agakiza umwami yaradugendere ariko noneho bakabi gatandatu
alors se passe ce qui a été prédit à l'avance
nibwo hasohora ibya
à la fin du temps de la grâce kuherezo
ry'i
que le soleil perd son éclat et que la lune se transforme en sang
izuba ryijima ukwezi kugahinduka amaraso kuherezo ry'ibihe by'ubuntu uko niko imana yabi vuze yatanze isezerano ko hari umuntu uzaza mu mwuka wa Eliya kugira ngo ateranye ubwoko bw'Imana noneho agasana igicaniro nk'uko Eliya yabikoze akagarura kuramya Imana nyako ngo bizageza ryari gutambikiza igihe kirageze cyo gufata umwanzuro ukwiriye kwemera isezerano twahawe uko niko nabivuze kenshi ku bw'Imana iryo sezerano ryarakozwe kandi turi ubwoko bw'isezerano rishya turi abahungu n'abakobwa b'Imana kandi twizera ibyasezeranijwe byose muri iryo sezerano rishya by'umwihariko
jusqu'au dernier message
que kugeza ku butumwa bwa nyuma byose nk'uko itangiriro byose bizongera bisanwe bigarurwe umwami umwe ukizera kumwe mu batizo umwe itorero rimwe ry'Imana nzima
constitué de fils
rigizwe n'abahungu n'abakobwa b'Imana bagiriwe ubuntu babariwe ibyaha byabo bahawe gucungurwa kwabo kuzuye ukubohorwa kuzuye bakiriye imbuto itabora y'Imana kandi muri iyo mbuto yabyaye yeze imbuto zayo mu mutima izumuka imbuto z'umwuka nk'uko umwami wabo yari imbuto wari warasezeranijwe mu itangiriro igice cya gatatu mirongo cumi na gatanu ko imbuto izaza imbuto y'urubyaro rw'umugore ruzaza kugira ngo rujanjagure umutwe w'inzoka kandi Pawulo arabivuga mu rwandiko rw'Abagalatiya yuko Kristo ari we wari urwo rubyaro iyo mbuto kandi muri we niho dufite gucungurwa yari ijambo ryambaye umubiri w'inyama ndetse n'amasezerano yose yamuvugaga yose yarasohoye yasohoye muri we uko ni nako bikimeze n'ubu turi abana b'isezerano twizera amasezerano y'Imana iki gihe cya nyuma kandi iri sezerano rivuga ngo byose bizagarurwa mu itorero ry'Imana nzima byose bizamera nk'uko byari bimeze mu itorero ryabanje nta nyigisho n'imwe y'ikinyoma izaba irimo cyangwa inyigisho y'inyamahanga ahubwo inyigisho ishingiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi umwami wacu akaba ibuye ry'urufatiro ry'imfuruka n'iryo gasongero niwe tangiriro n'iherezo uyu munsi ni pasika uyu munsi turibuka ukuzuka k'umukundwa wacu Yesu Kristo twongere tubivuge nanone tubivuge n'umutima ushima nk'uko ari ukuri yuko umwami n'umucunguzi wacu yanyuze iyi nzira ya Getsemane kugera i Golgota uko ni nako ari ukuri rwose yuko yamenye amaraso y'isezerano rishya amaraso yera
divin et précieux.
Y'Imana y'igiciro cyinshi kandi yinjiranye ayo maraso mu rusengero rwo mu ijuru kugira ngo ku isanduku y'isezerano ahazane amaraso y'isezerano
va à la parole de l'alliance.
Amaraso y'isezerano ajya ku ijambo ry'isezerano ku isanduku y'isezerano kandi isanduku y'isezerano irafunguwe ijambo ryarahishuwe gucungurwa kwarasohoye nuko kubw'ubuntu bw'Imana turi abahungu n'abakobwa b'Imana reka tubisubiremo tugana ku musozo nk'uko ari ukuri ko Mariya yizeraga ibyo yabwirijwe Mariya yarizeye yaravuze ati ndi umuja w'umwami bigirirwe nk'uko wabivuze nuko ijambo ryambara umubiri umwana w'Imana aravuka uko ni nako bimeze no kuri twe twizera ibyo umwami yadusezeranije muri iki gihe kandi umwuka wera aza ku ijambo twakire mu mitima yacu kubwo kwizera kandi umwuka ni wo ugira iryo jambo ukarihindura rizima ni wo urihindura icy'ukuri gifatika nuko tukava mu kwizera tukabibona bisohora tukava mu kuvuka kwa kabiri tukabona ibyo Imana yadusezeranije byose ndetse no ku bijyanye n'ibyo ari gukora ubungubu biri kubaho ubungubu turareba mu buryo bwihariye iyi myaka 40 ishize. Mwene tanashiti banjye bakundwa, turashima umwami nanone azongera duteranye, nanone zongera duteranire hano aho twahoze duteranira kugira ngo twumve ibibwiriza. Muri iyi myaka yose twebwe abari batatanyijwe twagira ubuntu bwo kubona ibyo Imana iri gukora. Rero dushimira umwami n'umutima wacu wose yuko
nous avons apporté le dernier message jusqu'à l'extrémité de la
terre. Twabashije gusakaza ubutumwa bwiza, ubutumwa kugera ku mpera y'isi.
Nous croyons ce que les stations, les antennes de télévision
disent. Niba twiyemera ibyo
nous atteignons entre 10 jusqu'à
niba twemera ibyo ama ama televiziyo atubwira, twashyikiriye abantu bari hagati ya miliyoni 10 na 12 abantu bajya bumva ijambo ry'Imana igiciro kinini. Ntabwo tuzi muri bo rero ngo ni bangahe bizera mutima wabo wose, ariko icyo tuzi ni iki, ni uko Imana yahaye Aburahamu isezerano
ngo
nk'uko inyenyeri zo mu ijuru udashobora kuzibara n'umusenyi wo ku nyanja, uko ni ko urubyaro rwawe ruzangana. Imana izagira umusaruro mwinshi kandi uzaba ari ingano gusa hativanzemo icyatsi na kimwe kibi cyangwa se urukungu, azaba ari ingano gusa. Uyu munsi utubere nk'igihamya, Imana iduhereze ubuntu bwayo, turindire mu bwenge mu bintu byose. Icy'ingenzi kibe ko uyu munsi tuwitaho kwitegurira umunsi w'ubwiza umwami wacu azagarukiraho. Icyo kintu gihora imbere y'amaso yacu iminsi yose. Nanone nk'uko umwami yabibwiye abigishwa be icyo gihe ngo nk'uko uko data yantumye nanjye ndabatumye, uko niko mwene Aburahamu yatumwe. Ibyo ndabivuga mu gushyira bugufi kose. Igihe umwami yantumaga yampaga inshingano, yarambwiye ati, mugaragu wanjye, igihe kubw'uyu mujyi kigiye kurangira, nzagutuma mu yindi mijyi kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye. Mwese muzi ubuhamya bwanjye muri iyi myaka ishize yose, kimwe cya kabiri cy'imyaka 50 yose nagiye kubwiriza ku isi yose, njyana ubutumwa bw'Imana, bizaba ari umusaruro mwinshi, umukumbi mwinshi uzaba mu izamurwa. Umwami Imana iduhe umugisha uyu munsi, iduhe umugisha abari ku isi yose. Nanone n'ubu turashimira Imana ndetse tugashimira na bene data bari kuri tekinike kugira ngo isi yose ibashe kumva, kandi dushimira abasobanuzi bacu bari hose bari gusobanura bagasakaza ibyo umwami yaduhaye. Nuko turashimira Imana kubwa bene data bose na bashiki bacu bose bo ku isi bizera kandi bitegura by'ukuri, bitegurira umunsi w'ubwiza bugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. We umwami wacu n'umucunguzi wacu aba ari we ushimwa kugera mu iteka ryose. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant,
mwami Imana ishobora byose, ndagushimira n'umutima wanjye wose yuko tubayeho muri iki gihe, kandi ko waduhishuriye ijambo ryawe, ukaduhishurira izina ryawe n'umugambi wawe w'agakiza, ko twagiriwe ubuntu bwo kungwa nawe
cette alliance éternelle avec nous,
giranye natwe iri sezerano rihoraho,
apporter le sang de la nouvelle alliance,
wa giranye amaraso y'isezerano ku sang y'isezerano
pour nous.
Ahera w'ijuru kandi ayo maraso aravuga aratuvugira. Turagushimira ku byo mwami n'umucunguzi wacu, uhe umugisha kubyo wacungujwe amaraso ku buri ku isi yose, mu bwoko bwose, mu ndimi zose n'amahanga yose, uhere muri Nouvelle-Zélande aho umunsi uhera aho izuba rirasiriza ku isi muri Australia, kugera naho izuba rirengera, uhere aho izuba rirasiriza ukagera aho izuba rirengera, izina ry'umwami rihimbazwe ko yose amuhimbaze, ajye muri uko kuko guhimbaza bemere ba iri sezerano wagiranye natwe, nuko nk'umugeni bahuzwe nawe ukwe wo mu ijuru. Nanone ndagushimira kubw'amaraso y'isezerano rishya, ijambo ryawe ry'igiciro cyinshi kandi rihebuje, ndetse no kubw'amasezerano waduhaye. Wowe ni wowe mbwiye mvugane,
amen.
Ndagushimira, ndaguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo, amen.
How he rewards his own when he appears in the clouds,
ubwo azagaragara mu bicu,
in majesty and power,
mbaraga no mu bwiza.
Put it into words,
ntabwo nabona uko mbivuga, umutima wanjye urabinezererwa gusa.
Wonderful in the Father's land,
birahebuje
his works
mu gihugu cy'umwami, imirimo ye irahebuje, birahebuje kuba mu myenda yera. Mbese urumva iri jwi,
are you in peace with him?
Iryo umwami aguhamagaza, mbese uri mu mahoro nawe? Umwami aje uyu munsi, mbese witeguye
for the waiting multitude?
Uwo munsi wa umukumbi mwinshi barwanirira kuboneka icyo gihe, imihanda ya zahabu irahebuje, imirimo ye irahebuje, baririmba ngo arahebuje mu myenda yera, nta mibabaro izongera kubaho.
All the mocking and scoffing is over.
Ugusekwa no kubabazwa bizabishize. Yesu azagukunda iteka ryose. Iyi niyo ndirimbo yanjye.
Do you want to go with me?
Urashaka kuzajyana nanjye?
Do you want to see Jesus once?
Wifuza kuzabona umwami Yesu Kristo?
Into this wonderful city.
Uwe ubwe ni ushobora kukugeza muri uyu mujyi uhebuje. Icyo ugomba gukora ni ukuza kuri Yesu Kristo gusa. Bizaba bihebuje ku mihanda ya zahabu, bizaba bihebuje mu gihugu cya Data, bizaba bihebuje mu mirimo ye, ibyo yakoze, bizaba bihebuje mu myenda yera.
Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.